tuma kituo wape waambie kinachoendelea
tule everyday but ikamba pa Twitter sione kabali bebo chita wakati ona chabeta pita nishibeve mitima za futa wana know I'm close to feza na munyumba teze je together wana know if we taking a feather cause we pesa ba similar feather so we taking it all over Afrika kana bakutina kuno Afrika you gonna when you see me in a row you gonna take over. You gon' know that we were really meant for this. Steadily kicking and making them hits. Me and Fez, I feel so killing them bits. And I'm classic, you're plastic. When you hear this tune, you probably blast it. So tell me,
unataka nini wewe, unataka nini?
What you want from me?
Unataka nini jama, unataka nini?
What you want me to do?
Unataka nini wewe, unataka nini?
Cause I'm living my life.
Unataka nini jama.
Talk to him.
Wanasema eti bahati haiji mara mbili. Asikubali kushindwa siku zote si mshindani. Binadamu atachelewesha tu. Mwisho wa siku tutajua mshindi nani. Uso wa busara, uso loja na imani. Uso swa kupepea, uso swa kupepea. So sita jisifia, siyo haki nisipo jikubali. Siwezi katatama, yo kwanza mwanzo wa safari.
Arusha, Dera, Sirama, Isia.
Unataka nini wewe, unataka nini?
What you want from me?
Unataka nini jama, unataka nini?
What you want me to do?
Unataka nini wewe, unataka nini?
Cause I'm living yeah. Life.
Unataka nini jama.
Life. Let's go. Now they're getting emotional, cause we're not international, now they're talking about me, whatever I'm doing, they're asking, they wanna know, what I know.
Now they're saying we're dangerous, thought they said we were amateurs. All I can be is me and I don't really care what they say, I am prosperous.
Fizza, lo, face chopper, they will get shit out the tata. All they do is envy me, but only God can judge me.
Destined for greatness,
baby.
You should call me your highness.
Woo.
Good will always win and overcome the darkness. Unataka nini wewe, unataka nini?
What you want from me?
Unataka nini jama, unataka nini?
What you want me to do?
Unataka nini wewe, unataka nini?
Cause I'm living my life.
Unataka nini jama.
Life.
Living my life. Living my life.
Tanzania, you know how we do it.
Arusha, Dar es Salaam, I see ya.
BZ Baila, international, international.
Woo! Mr. T-Shawn on the beat.
Like this video, share this video, subscribe, and please, please share this video.